murumva radio ijwi rya Amerika. Ni saa 11 n'igice mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ritangira ibiganiro byaryo by'igitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni ku cyumweru. Mu kanya gato turatangirira ku makuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo. Nyuma yaho turabagezaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda kirageza saa 12. Guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe ku cyumweru murakurikira ikiganiro dusangira ijambo. Mbere y'ibyo byose rero, Ijwi rya Amerika rirabagezaho amakuru y'ingenzi avugwa muri iki gitondo.
Mwaramutse Thomas, mwaramutse namwe muduteza amatwi. Kuri mikro muri kumwe na Angelo Izi Bigirimana, tuyahere mu Burundi ahejo ku munsi wa gatandatu ariho hafubwa General de Brigade Atanase Kararuza n'umufasone wiwe hamwe n'umwana wabo baherutse kurwa mu gitero cy'abantu bitwaje ibirwanisho ku murwa mukuru Bujumbura. Ni inkuru dushikirizwa na Eloge Wirika neza.
Turi mu itongo ry'abapfuye ryo ku mpanda ku birometero birenga 10 yuvuye ku mugwa mukuru Bujumbura uja mu burengero bw'u Burundi. Abasirikare bariko bahicyubahira rya nyuma General de Brigade Atanase Kararuza. Iruhande y'imva yiwe hari izindi zibiri. Iyo umufaso niwe bafiriye umunsi umwe n'ikibondo cyabo caguye mu bitaro ku munsi wa kane. Abantu sinzi, abato n'abakuze, abategetsi n'aboroheje bari baje gusezera rya nyuma abo bahise. Bose bari barengewe, bamwe bifashe ku matama, abandi amaso zagenderanira mu maso. Ibirori byo kubasezera byatangujwe n'inkuka ya misa yabereye kuri paroisse y'ishure rya Saint-Esprit, aha abo bahise bagandaguriwe ari nayo paroisse bari basanzwe basengeramo. Yasomwe na padiri mukuru mu gisirikare General Adelin Gacukuza. Yasavye Imana ko yofasha Abarundi bakavavanura n'inzigo y'akazikira.
Abasirikare n'inzego begerane, abasivile n'abandi bose twegerane, twegerane kugira ngo dusiture rwa ruhome rukiri hagati yabamwe ayiwacu mu Burundi.
Imbere yo gushingura abahisi yabo waserukiye ishirahamwe Air Burundi, aho umufasoni wa Kararuza yakora n'uwaserukiye ibiro by'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu, aho General Kararuza yaranguriye imirimo yiwe, bose bagaruse kubwira n'ubutwari byaranguwe muryango. Aloyiz Rubuka, umuhanuzi mukuru mu biro by'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu, yibukije ko Burundi bugwaye umugera kandi utegerezwa kurandurwa.
Ubwicanyi nk'ubu tumaze iminsi tububona tugahinda gashitse, amaraso y'aba bantu araboroga.
Sababye yibonyene bashimwa nabo byagendanye inshuti n'abagenzi, n'ikibondo cabo kirashimagizwa n'abanyeshuri bahora bigana. Ubumwigeme numwe muri bo.
Siwumva byaradukoza handi hantu kuko twari tumuzi nk'umunyeshuri mwiza, umunyeshuri yubaha abarezi, yakunda gusenga cyane.
Abana babiri kuri batatu basigaye mu muryango wa General Kararuza bari hanze y'igihugu kwiga. Umwe yarungitse ubutumwa bwarijije abatari bake. General de Brigade Atanase Kararuza yitabye Imana afite imyaka 56, yajejwe amabanga atari make mu gisirikare cy'u Burundi mbere no hanze y'igihugu. Eloge Urika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Roje. Tuyabandanirize muri Kenya. Abantu bashika 12 nibo bamaze kumenyekana ko bafuye bahitanywe n'igorofa babamwo yasenyiwe n'imvura nyinshi yaguye ku munsi wa gatanu ku murwa mukuru Nairobi. Abajejwe gutabara gushika ubu baracariko bagerageza kurokora abatari bake bibaza ko bakiri munsi y'ibibomoke by'iyo nyubakwa. Abategetsi ba Kenya bamishije jo kuwa gatandatu ko kugeza ubu abantu barenga 134 bamaze kurokorwa, bakaba baciye baje nwa mu mavuriro kuvurwa ibikomere. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta ejo kwa gatandatu yaragendeye aho iryo bara ryabereye, aca ategeka ko nyeniyo gorofa yabomotse ahagarikwa. Muri Libya naho abantu 84 ntibaramenyekana irengero ryabo inyuma yaho ubwato barimwo bagana Iburaya buzamiye mu mazi y'ibahari Mediterane ku ruhande rw'igihugu cya Libya ejo ku munsi wa gatandatu. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita kubimukira OIM ritangaza ko abantu bashika 26 bamaze kurokorwa. Umuvugizi w'igisirikare cy'Ubutaliyani gicungera inkengera z'ibiyaga yabwiye abanyamakuru ko izo mpunzi zari zigizwe n'abanyafurika bo mu burengero, kandi ko ubwato barimwo bwahagurutse buva mu gihugu cya Libya ku munsi wa gatanu. Muri Sudani y'Epfo naho umuryango w'umwe bwa Afrika wakiranye igishika cinshi genwa rya leta y'ubumwe fata kibanza muri Sudani yefo uvuga ko ari intambwe nziza igana ku mugambi wa mahoro muri ico gihugu icegera cy'umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika Erastus Mwenga yamesheje ko abategetsi bakuru bo muryango w'umwe bwa Afrika bari Juba mu ntumbero yo gufasha iyo leta nshasha yagenywe abandanya avuga ko ubu uwo muryango ugiye kwita kugusanura ico gihugu no kugeza imfashanyo ku banyagihugu bazikeneye ariko naho haheruka gushingwa iyo leta mu duce tumwe tw'igihugu haracari ubwoba ko hashobora kwaduka ukundi gutana mu mitwe Erastus Mwenga yamenyesheje ko leta nshasha ari ifise uruhara runini mu gutsimbataza amahoro no gukora ku buryo ihumuriza abanyagihugu ku makenga bafise ko uyo mugambi w'amahoro ushobora guhungabana. Aloyzi Bigirimana niwe mwari kumwe kuri mikro amakuru twabateguriye agarukiye ngaha turasubira igihe cy'isaha imwe.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi. Muri uyu mwanya noneho tubagezeho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu. Reka nifurize cyane mwe bakunzi b'ikiganiro ejo gutangirana ku kwezi amahirwe no gutera imbere. Kuri mikro njuba ikaze kandi mbasuhuza ndi Nicole Muziranenge. Nanone uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo. Nk'ibisanzwe ikiganiro cyongera kubageraho ku cyumweru ku isaha y'isambiri minota 5 ndetse no ku isaha y'isakumi n'imwe minota 5 ku isaha ya nimugoroba. Nge ndi Nicole Muziranenge. Naho Roje Nigena akaba yoboye ikiganiro nk'uko bisanzwe.
Makia au gomba ndipise ndimonda shakumugati baby baby oh suku kwimakia au gomba ndipise ndimonda shakumugati oyo
eyo ni Micho the best kora afrobeat original kurikirana ikiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika ijana na kane n'ibice bitatu buri cyumweru stay in touch
iyo havuzwe ibiganiro mbwirwa ruhame ikitwa public speaking mu ndimi z'amahanga abenshi babyumva mu buryo butandukanye dore ko ubwoko bw'ibiganiro bugenda butera imbere muri iki gihe mbere bitakundaga kugaragara ku buryo bufatika ku nshuro ya kane ku cyumweru gishize nibwo hongiye kuba iki gikorwa cy'ibiganiro mbwirwa ruhame cyahurije hamwe ibigo by'amashuri yisumbuye bitandukanye byo mu Rwanda giteguwe n'umuryango Ejo Youth Echo ejo nyiramubande z'urubyiruko mu rurimi rw'ikinyarwanda aho insanganyamatsiko y'uyu mwaka yagiraga iti Breaking the culture of silence, the role of the youth in promoting tolerance and constructive dialogue in the Great Lakes region. Tugenekereje mu Kinyarwanda insanganyamatsiko iragira iti duca umuco wo guceceka uruhare rw'urubyiruko mu kwimakaza ubworoherane mu biganiro byubaka karere k'ibiyaga bigari. Tubikomozaho kuri uyu munsi wa none tugiye kuganira ku muco wo guceceka twibanda ku kurebera hamwe n'ibi biganiro mbwirwa ruhame byafasha mu gukumira umuco wo guceceka. Turumva ibitekerezo by'urubyiruko rutandukanye ku muco wo guceceka ari nako twumva ku buryo burambuye byinshi mu byaranze ikiganiro mbwirwa ruhame ku nshuro ya kane gitegurwa n'umuryango Ejo Youth Echo. Nawe udukurikiye hari icyifuzo igitekerezo cyangwa inama ku biganiro byacu byatambutse bidusangiza unyuze kuri nimero yacu 0784 12 82 32 cyangwa se 0782 02 82 32 ndetse haramutse hari ibiganiro bya ejo wacikanwe bisange ku rubuga rwacu ari rwo www.ejoyoutheco.org ikiganiro cy'uyu munsi reka tugitangire kuri mikoro ya bagenzi banjye Maxime Lindiro hamwe na Ineza Charlotte ubwo baganiraga n'urubyiruko rutandukanye ku cyo batekereza nk'ingaruka z'umuco wo guceceka.
Oya, impamvu umuco wo guceceka utakibaho, umuco wo guceceka wabagaho kera nta terambere ryari ririho. Ariko ubu ngubu tujyanye na viziyo turimo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, umuco wo guceceka wagiye ucika. Kera abantu babaga batuye batandukanye, ukaba wagira ibibazo ntubona ukuntu ubibwira mugenzi wawe ariko ubu ngubu basigaye baba mu midugudu uko icyaha uko kibaye ubimenyesha umuturanyi kuko aba ari ukujya hafi ntago aba ari ugutega rwose umuco wo guceceka ntago ukibaho nanjye ibyo ngibyo ndabyemeza
umuco wo guceceka uriho ariko ntago ari muri buri bo ntago ari muri buri wese waceceka bamwe barabivuga abandi bakabihishira kose ikintu cyaba kibitera ndabona ari n'ubujiji n'imyumvire mikeya y'umuya buri muntu utaza agaciro k'umunyarwanda usenya igihugu ugakurura amakimbirane atavaho nanjye ibyo byambayeho umwana wanjye aza kwiga aterwa na mubyara w'inda ariko ibyo ntabwo nabicecetse
urabona igihugu cyacu cy'u Rwanda aho kigeze ibintu byo guceceka bisa nk'aho byarangiye cyane wenda nagwa nk'urugero nko mu bijyanye nko mu ihoterwa ryo mu ngo urabona ko abantu mu bintu muri gahunda ya Leta y'u Rwanda harimo ibijyanye no gutura mu midugudu ntiwarwanira mu nzu nk'uko kera bajya bavuga ngo zirara zishya ngo bwacyo zikazima zarara zishya nijoro bugacya zizima gute kandi abaturanyi mwa mwumvikana igihe cyose bumva bamenye ndetse bamenya n'icyo warari rwose iyo gahunda guceceka ntikibaho
urebye uriho ntago ariko ari umuco ntago twa ngiye ntago nabyita ko ari umuco wo guceceka burya kereka ibanga runaka wenda ry'urugo runaka cyangwa se no hanze mu yindi sosiyete nyarwanda ariko cyane cyane nko ku badamu mu ngo usanga hari nk'ahantu hari imyiryane ubwumvikane bukeya mu rugo burya iyo ucecetse nk'umugabo yagukubise ugaceceka ejo akongera akagukubita ugaceceka kandi bihoraho yembona ari byo muri iki gihe bisigaye bibyara urupfu
njyewe mbona umuco wo guceceka mbonubaho kubera yuko iyo ndebye nkareba nk'urugero najya kuguha ugasanga nk'umugore arahohoterwa ariko agatinya kuba yabivuga numva ko ibyo bintu abatabibyaho kuko baba banze kugira icyo batangaza bavuga bati wenda umugabo hari ikintu ari buze kumukorera kibi kitari cyiza bigatuma waceceka
ku ngo zimwe na zimwe ubaho njye mbona bigira ingaruka nyinshi cyane kubera yuko iyo ucecetse bimwe bigaruka ku wabikorewe cyangwa se no ku muryango wose cyangwa no mu baturanyi hose kuko burya ikintu cyose uba ucecetse ntago ari uko aba ari cyiza
mbona ubaho uwo muco wo guceceka kuko hari igihe mbega hari abantu mu ngo uba ubona bafite ibibazo mbega ufite uburyo ki bwo kugira ngo ube waganira wenda n'umudamu bakunda guceceka
umuco wo guceceka ubaho cyane cyane iyo abantu bagize nk'ibibazo mbere abantu baceceka cyane iyo havutse nk'ikibazo mu rugo wenda nko kuba abana hagati y'umugabo n'umugore iyo havutse nk'ikimbirane hari ubwo umugabo aza akaba yagira bya bindi byo gushaka nk'aho bagirana amakimbirane barwana noneho nk'umugore kubwo gutwikira icyubahiro cyangwa igitinyiro cy'umurimo runaka baba bafite agaceceka ngo atiha rubanda
uko mbona umuco wo guceceka ntabwo kibaho kuko usanga abanyarwanda ubu ngubu baratinyutse nta muntu ukihererana amakuru kuko iyo bahuriye nko mu biganiro usanga kenshi babwirana amakuru bagahanana amakuru cyangwa se nk'iyo urebye mu manama agenda ba usanga abaturage baba bakemura ibibazo baba bajyanye hagati yabyo nkaheraho nemeza ko umuco wo guceceka utakibaho
barakoze cyane kubw'ibi bitekerezo ese wowe udukurikiye uyu muco wo guceceka waba ubaho ese niba ubaho nizihe ngaruka ziterwa n'uyu muco wo guceceka dusangize igitekerezo cyawe wohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0784 12 0784 12 82 32 cyangwa 0782 02 82 32. Nk'uko natangiye mbibabwira kuri uyu munsi wa none tugiye kuba tuganira ku nsanganyamatsiko igira iti umuco wo guceceka. Ese ibiganiro mbwirwaruhame byafasha mu gukumira uyu muco wo guceceka? Bimwe mu bigo by'amashuri yisumbuye nka Lycée de Kigali, CSK, IPR Nyandungu ni bimwe mu bigo mu byari byitabiriye ibi biganiro mbwirwaruhame. Tabara Pacific yatubereye ahari hari kubera iki gikorwa maze adutegurira inkuru ikurikira.
Mukumva aya majwi n'uruvange rw'amashyi birakumvisha umubare w'abantu batari bake bateraniye hamwe kubw'impamvu runaka.
kwiyemeza no kugira uruhare mu guteza imbere umuco w'amahoro muri iki gihugu nk'uru.
Public speaking cyangwa ibiganiro mbwirwaruhame byari bifite insanganyamatsika hano ivuga ku ruhare rw'urubyiruko mu guca umuco wo guceceka. Ese n'icyo urubyiruko rwabyitabiriye ruyivugaho?
Ni ukuvuga ko biciye muri constructive dialogue mu biganiro byubaka ibyo twaze dukora hano. Ibitekerezo twatanze bishobora kuzana amahoro muri Great Lake Region by'umwihariko no ku isi hose.
Umuco wo guceceka icy'ingenzi wibanze ko twakagombye kwigisha famiye zacu ibintu byo guceceka tukabigabanya ndetse no mu nshuti zacu.
Guca umuco wo guceceka bivuze ko ntuzareberere umuntu akora ibintu bibi cyangwa se umuntu aguhotere guceceka.
Iki gikorwa kiba cyahuje ibigo bitandukanye byo mu karere k'ibiyaga bigari ariko bigahera hasi mu ntara z'ibihugu bigize uyu muryango. Kuri iyi nshuro byari Kigali aho babiri baheze abandi mu bitekerezo bagomba gukomeza ku rwego rw'akarere k'ibiyaga bigari. Bamwe bati nubwo tutakomeje hari icyo twakuyemo kandi kizatugira akamaro.
Icyo nungutse ni uko utahishira ikibi cyari cyo cyose, nk'uko habaho icyiza ugashimira. Ni ngombwa yuko mu gihe habayeho ikibi ugomba kukivuga utitaye ku bindi bishobora kuza nyuma, kugira ngo ibyo bitagenda neza bikosorwe.
Nungutse ko twe nk'urubyiruko tudakwiye guceceka ibintu biri kutubangamira.
Ubutumwa bw'ingenzi nigiye muri public speaking yuko iyo ugiye kugufata decision ntabwo uyifata wenyine, ugomba kuyifata na bagenzi bawe kugira mwese mugire one decision nk'abantu bari bafite ideas bashyari.
Iki gikorwa ntigihuza abanyeshuri gusa batanga ibitekerezo mu kiganiro mbwirwaruhame, n'abarimu babo ndetse n'abandi batari mu buzima bw'ishuri baritabira. Reka twumve icyo bo babivugaho ndetse n'icyo biba bibasigiye.
Nitwa Mushimiyimana Jean Damascene, nkaba nigisha kuri Gore Secondary School. Ibi twakoreye ahangaha bibashyiramo umuco wo kuganira ku bibazo tubayemo mu gihugu cyacu, mu bihugu duturanye, kandi bikanabaremamo umuco guharanira amahoro aho ari hose.
Jasmina Mukeshimana, naje kureba uko iyi public speaking yagenze. Nungutse ko hari ijwi umuntu ashobora gutanga kugira ngo yimakaze amahoro biciye mu mbwirwaruhame.
Theonest Ndungutse, umwe mu bafatanyabikorwa w'iki gikorwa, aratubwira impamvu yacyo ndetse n'umusaruro bakitezemo.
Ubona ko urubyiruko akenshi nirwo rukoreshwa n'abafite inyungu zitandukanye. Iyo witegereje nk'intambara ziri muri bice bidukikije, ubona yuko urubyiruko rugenda rukoreshwa cyane n'abanyapolitiki ndetse rugira uruhare rukomeye mu gusenya amahoro. Tukumva rero ari byiza yuko twigisha urubyiruko dufite ikintu twibandaho cyane, icyo bita critical thinking, gutekereza byimbitse. Tukabasanga mu mashuri rero kugira ngo turebe ese nibihe biganiro bagirana. Iyo abantu badabasha kuganira ngo ngurana ibitekerezo, ntabwo babasha no kumenya icyo abandi batekereza. Iyo bashije rero kumenya ibyo batekereza, binabafasha kumva uruhare rwabo mu kubaka amahoro. Ibyo rero tubikora tugamije kugira ngo urubyiruko rubashe guhakanira abaza babashyiramo ibitekerano, babashe kugira imyumvire yimbitse, babashe kwitekerereza, be kubaha buhumyi. Gusa ngo niba umuntu ambwiye gutya nanjye mbyemere.
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubereye.
Mumaze kwiyumva rero uko byari byifashe muri iki kiganiro mbwirwaruhame, dore ko byakorwaga mu rurimi rw'Icyongereza ndetse n'Igifaransa. Turabashimiye rero. Turacyari mu kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM. Reka tugaruke mu kanya gato nyuma y'indirimbo y'umuhanzi Aime Bluestone afatanyije na Derrick. Bagira bati abikinyejana.
Abikinyejana twashiriye mu maraha. Kusenga Imana ntitukibiha umwanya. Abikinyejana.
Icyo tuzi ni ugukora business. So my goodness, sometimes technology iraturusha fitness. Iyo ni weakness, ntituvana update success. Rusengusa, if we want to have many kind of cases, snitches, why not we lose man? Ngo tubyemere, ni koko namunoza igihe dushaka kasosa kuneza bikanga. Tugahita ducabiranya, amen Jesus, respecting each other. Kwihugura kwanjye, Kristo niwe somo niga amagara mazima. Kristo niwe soko mvoma hendri y'amateka arazadara. Suka bose babireba natuburiye mikate na mafi imbaga nyamwinshi iragira
hanga. Abikinyejana twashiriye mu maraha. Kusenga Imana ntitukibiha umwanya. Abikinyejana. Yeah. Abikinyejana.
kinyejana abiki abikinyejana abikinyejana abiki abikinyejana Ijuduri sabo no muhejiri sibundi Kuku kwisi byaha bimaze kuboro hode Ni benshi bakodera kasi ziva mu nzira mbi Bakisanga mu mapiku yutu daimone Urom teju bataru mesia uri mesia Na ukukuri jirango tukumfi jichu sana mba Uri nzira jama watu za sose tukumfi changa kubitanga za Tuza hamasi nda sibrari Na chana nije bandi chaji zuwa ingo chigu change Hoja na ukutakambi jengu na njire ni umfe Amini Jesus, respect ini chadas Kwi hugura kwanje Kristo niwe somo niga ama gara mazima Kristo niwe soko mvoma Ndri ya mateka razada razuka Wose bambileba na tubure mekate na mafi Nimbaga nyamishi iratira hanga
Abikinyeja na tukwashirie mumaraha Kusengi mana nitukibi ya unganya Abikinyeja na Yeah Abikinyeja na Oh Abikinyeja na Abiki abikinyeja na Abikinyejana
Isi tori rarangiye Rarangiye
Byaba byiza twihanye
Twihanye
Isi tori rarangiye Isi tori rarangiye Abikinyejana twashiriye mu maraha Singi mana nitukibi ya unganya Abikinyeja na Yeah Abikinyeja na Oh Abikinyeja na Abikinyeja
Barakoze cyane ku bw'indirimbo irimo ubutumwa bwiza reka dukomereze ku kiganiro mugenzi wanjye yagiranye n'umwe mu banyeshuri bari bitabiriye ikiganiro mbwirwa ruhame
Aujourd'hui, j'ai un titre nommé « La génération positivement active ». Et alors, dans la génération positivement active, pourquoi il y a toujours cette culture de silence dans la génération ? C'est parce que les jeunes ont toujours peur d'être rejectés. Ils ont toujours peur de
d'exprimer leurs idées en pensant que ça ne va pas.
Et cette tolérance Comment l'appliquer dans nos actions positives? Bien sûr, par bien agir à toute situation.
Et les dialogues constructifs.
Comment sont-elles importantes dans nos actions? Bien sûr qu'ils sont importants parce que ça nous aide à changer les idées, à donner notre exprimation et à bien changer ce que nous pensons entre nous-mêmes les jeunes.
J'ai deux points, moi et mes collègues que nous avons pu discuter. De première,
plus grand effort et habilité dans la société, nous les jeunes. C'est notre plus grande fortune parce que la plus grande popularité du Rwanda,
ce sont
des motivations de la paix, de nos idées, de reconstruction, de confiance envers nous-mêmes. Nelson Mandela a bien dit qu'il pourrait bien être un petit Au lieu d'être un grand arbre au milieu d'un temps, il restera toujours fraîche, mais ce grand arbre va sécher et à jamais plus vivre. Rero natwe giye twishimiye kuba turi batoya ariko tugasigara turi iruhande z'ubushobozi bwacu ndavuga opportunities tuhabwa nizo tugira kandi nituzikoresha niyo amahoro dushaka niho tuzayabonera niho tuzabonera no kuvuga ibiturimo kandi tugahabwa umwanya musanzu w'urubyiruko ni munini cyane kuko nitwe imbaraga z'igihugu kandi koko tugiye kureba genocide yakorewe abatutsi mu 1994 byaturutse ku rubyiruko kuko nirwo rwafatagwa rukigishwa kugira ngo habashe kubaho ziranzitane zose rero natwe natwe urubyiruko icyo twakora ni ibitekerezo bihindura abandi ni ibitekerezo bihindura ibikoreshereze yacu
ese urumva ari ibitekerezo ufite byiza byo guhereza abandi ngo bo bazabikore bashakira amahoro u Rwanda Afrika ndetse n'isi yose cyangwa uri kumva hari engagement na ugomba kugira nk'umujene
engagement yo ndayifite cyane icyo mfite gukora cyo ndagifite ariko nicyo nabwira abandi n'ukubanza guca wa muco wo guceceka niba bafite idea bayivuge ntakumve ko barambiye ngo mu muco wa kinyarwanda umwana ntagomba kuvuga araceceka
icyo uvuze cyufite cyo gukora ni igiki niki wumva ugomba gukora
cyo ngomba gukora nu nk'ubu ngubu nimbona uwo mwanya nkabona neza n'uburyo nabikora ndashaka ko habaho kintu cyahuza urubyiruko rwose kuko nk'ubu ngubu ntanubwo turi igice cy'urubyiruko ndashaka rero ikintu cyahuza urubyiruko donc tukora ibintu abantu bumva bose kugira ngo tubashe kubasobanura ayo mahoro dushaka nuko tuyashaka icyambere cyo ni ugukundana hari iminyururu myinshi urwo rukundo ruca kuko nituba dufite urukundo tuzagera kuri ya tolerance ya myumvire ndetse n'ibitekerezo byacu bibi bizahinduka kandi nituba dufite urukundo kwebwe turi imbaraga tuzashobora kandi tuzashobozwa kandi tuzakora ikintu gikomeye
hari igihe uze kanguka amasuya wage wumuka uze sanga gatima kagihari
ni Christopher nkurikira ikiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu stay in touch
Turagenda dusatira kugera ku musozo Maurice nawe ndabona ubutumwa bwanyu mudahwema kutugezaho yarangije kubwegeranya Maurice umwanya ni uwawe
Murakoze cyane Reka nanjye ninjire muri uyu mwanya w'ibitekerezo by'abatwandikiye n'ikaza badukurikiye aho bari hirya no hino ku isi Ubutumwa turi bugaruke kuri uyu munsi buragaruka ku kiganiro cyatambutse mu cyumweru gishize aho cyavugaga kuri risuku ishingiye ku gitsina Reka tudatinze ubutumwa tubuhere ku bwa Jean d'Amour aho yagize ati ibijyanye n'iyo ruswa biteye agahinda kuko abagore bamwe na bamwe basigaye bahabwa imyanya mu kazi kandi batayikwiye rimwe na rimwe abakoresha babo bakitwaza ko ari gender nyamara ari ruswa ishingiye ku gitsina ibyihishe inyuma Uwiringiyimana Jean Claude Wirongi mu karere ka Muhanga we yagize ati urubyiruko dukwiriye kujya dushishoza ku buryo dushakamo amafaranga kuko abashuga dadi n'abashuga mami bari hanze aha bafite imitego myinshi ngo batugushe mu byaha François Xavier we uri Nyamirambo ati ruswa ishingiye ku gitsina yica akazi bitewe n'uko akazi gahabwa utagashoboye ndetse kandi n'ubuzima bw'abayihanye bukajya mu kaga Yvonne Rurindo ati ingaruka za ruswa ishingiye ku gitsina ni nyinshi harimo nko gutwara inda zitateganijwe indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina kubura akazi kandi warugakwiriye ndetse n'ibindi reka ubu butumwa rero tubuhinire ku bwa Bienvenue waragira ati ruswa ishingiye ku gitsina iratangwa pe kandi ingaruka zayo nuko yica akazi muri rusange inshuti bakunzi bacu rero reka tubwire ko hariho duhinira ibitekerezo byanyu ariko tunabibutse ko mushobora kutwohereza ibitekerezo byanyu kuri nimero ya telefoni ikurikira ni 0784 12 82 32 ndetse na 0782 12 82 32 kandi nanone waduha igitekerezo cyawe unyuze ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram Twitter ndetse na Facebook kose urahadusanga ku mazina ya Joyce Echo mu magambo afatanye ndetse kandi wanatwohereza n'igitekerezo cyawe kuri email yacu ariyo ejoyceecho@gmail.com ubacikanywe n'ibiganiro byacu byatambutse munyarukire ku rubuga rwacu ariko www.ejoyceecho.org mbashimiye cyane kuba mwabanye nanjye muri uyu mwanya w'ibitekerezo byanyu naho utamwanya nk'uyu
turamushimiye ndetse namwe mwese mwatwoherereje ubutumwa bw'ingenzi byose ni mu kiganiro ejo gusa mbere yuko dusoza reka mbibutse ko kuri uyu munsi twaganiriye ku muco wo guceceka twibanda ku kurebera hamwe n'imbi biganiro mbwirwa ruhame byafasha mu gukumira uyu muco wo guceceka twumvise ibitekerezo by'urubyiruko rutandukanye ku muco wo guceceka ari nako twumvise byinshi ku buryo burambuye mu byaranze iki kiganiro ngaruka mwaka ku nshuro ya kane gitegurwa n'umuryango Ejo Youth Echo byose byari mu kiganiro ejo cy'uyu munsi ikiganiro ejo nakagaruka ntugasibe gukurikira ikiganiro ni ku masaha asanzwe y'isaa 11:35 buri cyumweru kandi kikaza kongera kubagera ku isaa 2:05 n'isaa 11:00 rero nshuti z'ikiganiro mwongeye kudutega yombi ndagushimiye wowe wahisemo gukurikira radio ijwi rya Amerika nanone muri uyu mwanya w'ikiganiro ejo muri studio nari Nicole Muziranenge naho Roger Nigena ahagarariye iki kiganiro uwiteka akomeze kubarinda maze tuzasubira ubutaha umunsi mwiza
Rubyiruka amateka yacu ntituyibagirwe ahubwo twigireho kubaka ejo hatubere duharanire kubaka amahoro arambye turwanye ihohoterwa ndetse n'andi makimbirane
duharanire kwikemurira ibibazo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi cyane ko ari twe dufite ya mbere.
Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda batugejejeho ikiganiro ejo. Umwanya rero ukurikira n'uw'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri iyi saha.